Twabyishimiye rwose kuko twari tumaze igihe kinini turi mu gashomeri nkatwe twakoreraga hano mu makampani y'amajansi. Twishimiye yuko bafunguye ingendo, ubu ngubu tugiye kongera tukazaza tubona amafaranga yo kwishyura inzu, tukabona n'ibyo kurya, n'abagore bacu tukongera bakambara, n'abana bagasubira ku mashuri.
Natangiye kuyafataho ya mbere?
Ntabwo turatangira kuyafataho, ariko turishima yuko dushobora kuza kuyafataho mu kanya.
Duturutse mu Ruhango.
Twabyishimiye cyane. Byatunanije kuko twari tumaze igihe twica nyine tukadusubiye mu kazi. Tugomba kwitwara neza mu kazi, tukambara agapfukamunwa neza, dukaraba intoki, ubundi tukazafata urushinge rero ikindi gihe kigeze. Twarabye cyane kuko ntacyo twakoze, nawe twari twarakoreye twarayariye. Yarashize. Rero dusubiye mu kazi, urumva ko bidushimishije.
Nabyakiriye neza kubera yuko ntago nari ndiho neza cyane, ariko abana bacu bariho nabi kubera ko nta kazi nari mfite, kampani zacu zari zifunze. Icya kabiri, banyiramazu twatuye barimo amadeni. Imana idushoboje, tuzagenda tubona buke buke, ubushobozi buke kugira ngo twishyure amadeni ya banyiramazu, n'abana bacu bakomeze kwiga kandi n'ubuzima bugende neza. Kuva ubuyobozi bwicaye bukavuga bati reka dufungure intara, natwe twakoreraga hano urabona ko twari turiho nabi.
Ikintu navuga cyashimishije nuko bafunguye uturere ko twongera tugaharirana n'umujyi wa Kigali, kubera abacuruzi nabo bari mu gahinda. Rero ubu byadushimishije kuba intara zemeye guhahirana n'umujyi wa Kigali.
Kuba bafunguye ingendo zo mu ntara twabyishimiye, kuko hari abantu benshi bari bafite ibibazo byo kujya no gusura ababyeyi. Nkanjye ikinjyanye mu ntara bahise bampamagara ko mubyara wanjye yapfuye. Ubwo rero kuba bafunguye, ndishimye ko mbashije kubona uburyo kujya kumushyingura. Ahari yaba batafunguye ntabwo nari kubona buryo kinjyayo. Nabwo naherukaga mva gushyingura ejo bundi mu byo mu kwa cyenda, navuyeyo muri iguma mu rugo aherutse kubaho. Navuyeyo nyine maze iminsi ibiri mvuye nabwo bahita bafunga intara. Ubwo rero ubu nari navuye nabwo gushyingura. Muri make njye nubwo njyayo njyanywe n'ibibazo, ariko nanone ku rundi ruhande iyo abo bantu bapfuye tuba dufitanye ubumwe, mba nabonye buryo ki mbashyingura. Mu bibi ni byiza, tugomba gushima Imana. Ntabwo byatuma nishima kuko bose bibaho bituma bishoboka yuko mbona njya kubashyingura. Byambabaza cyane bibaye, nkaba ndi mu rugo nkabura buryo ki njya kubashyingura, ariko ndishimye kuba bafunguye ingendo nubwo mubyara wanjye yapfuye nkambonye uburyo kigo kujya kumushyingura.
Twabyakiriye neza kuko twari tumaze iminsi tudakora, kandi twari tumeze nabi ariko atari cyane nyine. Ariko nyine Nyagasani yadufunguriye, nta kibazo dufite.
Navuga ko mwahombye iki muri iki gihe cyose?
Wese uba udahomba kumara amezi abiri n'iminsi cumi n'umwe udakora, urumva bitaba ari hatari. Nyine Nyagasani yabikoze, ingamba twazimenye mu saa sita z'ijoro. Numvishije meze neza, nta nubwo nigeze nsinzira.
Ni ibintu twakiriye neza kubera yuko urabona abantu twari tumaze iminsi dusa nk'aho intara zifunze. Urumva n'ubundi nkatwe tuba dufite business tuba dukora, iyi ntara zidafunguye aba ari ibibazo kubona n'abakiriya biba bigoye cyane. Ariko ikintu dushimira cya mbere leta ni uko yabashije kuba yafungura intara, ubu turizera neza yuko business yona zigiye kurushaho kumera neza. Amasaha nawe ni ikintu twashimye cyane kubera ko amasaha ari mu bintu, kuko abantu benshi birirwa bashakisha buri umuntu aya masaha bongereweho. Dushobora kuba wenda hari igihe umuntu igihe cyose yajya akenera serivisi yajya ayibona bitewe n'amasaha runaka, akavuga ati naza kuyibona. Ikintu twasaba guverinoma ni uko nk'abantu twagiye duhura n'ibizazane by'ingaruka twagezeho na COVID, ko wenda bagira ikintu badukorera kugira ngo natwe nka business zacu zagiye zigira ibihombo, bakagira ikintu wenda badusayidira bakaba baduha n'amafaranga kugira ngo turebe ko twabona uko twakongera kwisuganya.